106, yeah. It's your boy. It's your boy D.A.E.V. Kama funa kukasunga munje kama funa apa apa tuma designer. Yeah. Kama funa tuma good yo milile kuzikopa wewe nchito ne kushaina. One for FB, one for Insta. Kuzikopa kaba ponyela pa Twitter. One for FB, one for Insta. Kuzikopa kaba ponyela pa Twitter. Slay Queen.
Kutuma pato sisa funa kuzalila.
Ako nika Slay Queen.
Pongeleza mochundala maundalila.
Ako nika Slay Queen.
Bafu afyati naba wa Marionse. Noku watasha uletila Beyonce. You look good, olo nobula zidia. Nangu chibesha ninde kupangila mamilion. Woofy, ni manifeka fuwa ya na iPhone something. Ama yene siyama lula nifuwa la fimi. Pictures, ichikanga kakopia makumbi. Niku uza that girl, she's really bad. Come on in, ina mulo ya babendi. Ala inatema type in fire. Hapa diponse paka kupange baya. Link up ni ya kezi olo manda hiu. Akwa kanda isapo mwona fiyama yuzi. Emine ni hapa ni mbale teti basuke. No jira na phone tete kwa suke. Kase si hapa ndefu ya
kemu. Kama funa kukasunga munche kama funa. Hapa hapa tuma designer. Yeah. Kama funa tuma good yo milile kuzikopa wewe nchito ni kushaina. One for FB, one for Insta. Kuzikopa kaba ponyela pa Twitter. One for FB, one for Insta. Kuzikopa kaba ponyela pa Twitter. Slay Queen.
Kutuma pasho sika funa kuzalila.
Ako nika Slay Queen.
Yo boy 106 on this one. Mwazele
sa mochundala mauzalila.
Ako nika Slay Queen.
Masle ya bafisa fefi sungu. Mwona kumusana wa isushi obulungu. Kumatuku katula pari 6. Kolona kukukana kafama keksi. Breakfast, kafaya milky shaking. Akati kapite kwa tiba kebede ati shaky. Boasting na machik fila kefaya. Levo yaka yene fafia ma big buyer. Ukubana kena paka shon seshipwe. Ule fino kunanda na katoba tompwe. Echo kafaya ni good car, good house. Pari bima, Lamborghini, Rolls Royce. Epo kekele ni michopo tiba. Ona mafasho kaimia na maziva. Kuya kwa uti na kena nishi ni palevi. Arakari tula mandi yipusha kwa tevi.
Kama funa kukasunga munche kama funa apa apa tuma designer. Yeah. Kama funa tuma good yo milile kuzikopa wewe nchito ni kushaina. One for FB, one for Insta. Kuzikopa kaba ponyela pa Twitter. One for FB, one for Insta. Kuzikopa kaba ponyela pa Twitter. Slay Queen.
Kutuma pasho sika funa kuzalila.
Ako nika Slay Queen.
Pongeleza mochundala mauzalila.
Ako nika Slay Queen. Kama funa kukasunga munche kama funa apa apa tuma designer. Yeah. Kama funa tuma good yo milile kuzikopa wewe nchito ni kushaina. One for FB, one for Insta. Kuzikopa kaba ponyela pa Twitter. One for FB, one for Insta. Pakaba ponyela pa Twitter. Slay Queen.
Funa kuzalila.
Ako nika Slay Queen.
Pongeleza mochundala mauzalila.
Ako nika Slay Queen.